Mpenzi wangu ye ni mzuri.
Ape free man ni woha.
The more you get
Mchirezi. Mwine mchirezi.
Mchirezi.
Mkunda weshe.
Mchirezi.
Yenja nje vyona.
Mchirezi.
Mkunda wazi.
Mwine mchirezi.
Kono wanje wena.
Mwenda nomad. Mkunde che mkunde. Yanje ti kwa tanti. Ukara basare saji. Mkwenda nomadi. Mkundeche mkundenti. Yanje ti kwa tanti. Ukara basare saji. Odiario, diario nizori nyoteze sati. Bambi baby, diario, diario nishowe. Orizwe keko tuchirezi. Mwine mchirezi.
Mchirezi.
Ferrari, etu vuje vuje mamu kadari. I go give you my ring. Uchira sasa za polisi. Ogueta koranswe. Yona miona kwa tanko mugore.
Mpenzi wangu yini mzuri. Kampati ya viyota vizuri.
Shaba, yoya, echo kwenda waku hey, baby. Mubano mneche.
Shaba,
ya mano mnena.
Yoya,
mucho mucho.
Oh baby, yo oh.
Mucho mucho, we
eh. Mchirezi.
Mazima ya sima. How she be my breakfast, my ranch, my sup every day. Nika mkuryo mkashese, kusibire nenda mkurare. Keto kuria chamagara, ni wambu muzo kumutima. Muchu muchu,
oh baby yo,
muchu muchu we.
Mchirezi.